Parlaman Ethiopia arda ujijal kabe Dr. Mulatu Teshometti Parlaman kan dubbin bane karore durida brefi kamti demu jiran jal kabe wan gara gara ratu batte tatulle afiyain Parlaman motumma Ethiopia obba dula gamada tgafa tamma fi raboye wan raboye fegeri di de setin dubbada jedo Iskender Fireuti odutana nu erge gara tujbe sandevis
akuma barata me misensonni manamare bakka botaf manamare federationi ojisani kan barakuma lamaf kudani wolgei gamtan gigge sanin jal kaban Afanya ikata an abadula gamadas walgei sani tumurata u walgei dandaw. Gita sani kan manamare federationi oboyalaw abate walinta ud an gigyesan. Walgein sun kan jalkabe, orome afnan nudanga somali etiopi arrat walitibuin sa umamen, lami won lubbud aban yada chuf, kad a yadaf kalbigo chunture. Walgei chahasan kan banan president Mulatu Teshome, wa e walitibuin sa kanaka sun dubbataniru. Motuman naga eksi surra darbe kan nem badi dalagan murtit esuf oji ujjata jirajaran. Hala sabak kadruit debisu akkasumas lambi wank ee ofirra bukaan debisani kupsisuf jar sorin biya nan no leila mani ogganonni ada abbonna manti dargaggon dubartonif ummati nan no lamani furmata barbaduf motuman cinakkat abatan president chuamicha dabarsaniru. Hasan president chagaru rajrese kafulle fate immoti dinagde ratiture. Dinagdeen honge barakuma lamaaf sagal mudate dandammachuusaaf wagga darbe guddinni guddaan galmeeffamuusaa ibsan.
Yoratti shee zatayni amata mirati ekonomii erga sootajaa dadarbu yitaawwagaa bamahunu.
Ragaan guddinaa dinagdee kan bara 2009 dhiyeenya waan beekameef jecha dinagdeen keenya waggaatti guddina dhibbarraa harka 10 qabxii 9 agarsiisuusaa mul'isa. Bayin kunis dinagdeen keenya haala cimaadhaan dandamachuusaa kan agarsiisu akkasumas immoo waggaa kana keessa guddina ni argama jedhamee tilmaamamee ture dhibbarraa harka 11 qabxii 1 waliin walitti dhiyeenya. Abachusa hubachun dandama.
President Chitimma siyasa san kasan kesa filanno biyolisa kambara kumala mafkut alama akkasarna filanno fo yefamin kagigefa muta usati. Sarna filanno Ethiopia sarna chalman sagalen taun hera ratituk amera. Mari iha degif murmitota giddutige gefa majru tansur angaru sarna kun gara sarna wal madalu tiyokanimo laman of kesa kabuti jijjira majit ame egama.
የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው ተወካዮች ምክር ቤትና የፌደሬሽን ምክር ቤት
ማሪን ኩን ማሪ ገምታ ሸነፋ ከመነመሬ በከቦታ ኡመታ ፌደሬሽኒ ከሪፐብሊክ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ሲ ከወጋ ሆጂ ሰደፋዳ
ወልገይን ሃራን ኩን ከግገፈም ነመሲያሳ ፓርቲ ቢየብልቹ አንገፈከታን አባዱላ ገመዳ ቡሩምታሳን እትጋፈታማ አፋንያይ ሞቱማታኒ ትፉፉ ፈዳካን ቀባነ በክሰሳን እትቱሬ Afanya inkun ittigafa ta masana gaddi suft alaya galfachu sani media le hawasa adda addan gabasa ma kature kamirkanesan dilbata kale sa ture ittigafa ta marra akkain ture sababalen godan jiru fedasa sin qabu jedan abadula
am bedresku bedereja inde hizba bezi alafinet lemagatter yemachilun mifenatoch mamunuracho na filagotum
sa sadarkana marra jirutti ittigafa ta makanan akkan ittin fumne sababalen godan jiraachu saniti fi fedis wanin inqamnef ango gaddi sudaf dabakof manamare bakkabota gafadden jira
dursani ittigafa ta ma warana qabaachu sani intanachi asbana bandula gamada ango generalum marra gara civilit kacanif ittigafa ta adda addar turani katajajilanis anga tokko ergaturani boda ministere tisarra anga presidenti motumananno oromiyat tigafatam olana raturan anga opidio dageti qabanke sas tokko erga anga presidenti nanno oromiya gaddi sanille imma siyasa nanno sana kesa yero sanqo da qabatan turera akkuma murmin oromiya jalqabamen ummata mari sisuf hoggana gara shwaadya tergaman kesa tokko turan afanya itawdan yero jetan kun wogga ittigafata malamfa innato utun tumrin angu gaddi suf gafatan sababasan gama ilalen yadawon addada diyatanis isangaru gara fulu durat ummataf kabekse santa udubatan
rigitena sokwat mkubet metan aitou ጥቆይ መስመሩ ተከትሎ
ዳምኒኮቭ መንመሬ በከቦታ ሐለሳ ኢላለኒ ዳንዲ ሴራ ገመ ኦርዶፌን ጋፊንኮ ዴቢስሪ አርገታ ጋፊንኮ ዴቢስሪ ተ እና አርገቱ ታይታ ፋንያ የሞቱማ ገዲሱዳብ sababaa kanneen ta'an bal'inaan uummataaf nan ibsa. Ammasitti garuu akkuma itti gaafatama uummataa nama qabu tokkootti hojii koo mana maree keessatti nan fufa. Yeroo gabaabaa keessattis deebii argadhee gaaffiin koo ni milkaa'a jedheen amana. Gaaffiin koo taayitaa afaan yaa'ii gadhiisuu ta'us uummata na filatee fi dhaaba na filachiise waanan kabajuuf jecha miseensa mana maree bakka bu'ootaa ta'ee itti nan fufa. Sanaan ala hojiin uummata fayyadan yeroo jiraatan yeroon qabutti bobba'ee nan tajaajila. Kun akka beekamu wanti kanaan ala ta'e gaaffichi deebii inni argatu bal'inaan kan dhiyaatu ta'u carraa kanaan ibsuun fedha.
Mootummaan Itoophiyaa gaaffii taayitaa gadhiisuu afaan yaa'ichaa ilaalchisee deebii kennee jira. Ministeerri waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka jedhanitti xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyaate sun ilaalamaa jira.
የተከበሩ አቶ አባዱላ ገመዳ የፍሪየት ተፈቃዎች ምክር ቤት ተወካይ
ከበጀሞን ኦባባዱላ ገመዳ አፋንያሂ መነመሬ ሙሊነቲ ከንኤሰን ጠላያን ሆጂቲን ገጥይሰን ኢትጋፈተማ አመረጅረኒን ኢትፉፉ አከን ደንዴኝ ዋጅረ ዳባሳኒ ኦፒዲዮ አከስመስሞ ከበጀሞ ሙምቢቸ ሚኒስትራቲቭ ጠላያ ሆጂቲን ገጥይሰን ኢየሱስ ሳኒ ስሪዳ ጠላያ ከና ገልቸመሌ amma hojiirra jiru akkaataa hojii dhaabichaan ilaalamee ennaa eeyyamamu kan gadhiisan kan inni ta'u.
Afaan yaa'ii kataan Abbaaduulaa Gammadaaf Gitisaanii Federeeshinii Obbo Yaalaw Abaatee waliin kan geggeessame. Baniinsa walga'ichaa irratti muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoonni mootummaa olaanoon kabiroon argamaniiru.